kasanyanku buli kasasiro yagwetimba kubadde mwaka gwa katubagiro segirinya ne sewanyana bambi ababaka begwanga mwaka 2021 baligulo jabe kubogwama tuba tutude kumeza jemba matena songa omusomi webirango nafuka serebo kati atulude generali Katumba simatuka masasi katonda wabalunyanja munakuye kitalo kawalaka kalunji enyo lulina matireterwa kaleka kaluluke kayunga kamponza okukanyagira ddala emisana nafefe kajeyegalise nagamba ntayabasi mwandyawo ebigambo by'omukulu byantabula mbwe essaawa abiri ne bwozizina bw'oba wakuwangula kkiriza wabaawo pata kikonyemu emmeri ye kenya yibananga omwaka ogwo yatukyamuukiriza n'essuka ate tuba tuli awo neegenda fennesanyo ne lyesulika omwaka ogwo kasenyanku gubadde mwaka gwa katuwagiro omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli mwaka gwa 2021 mwe mwali akaluluke gwanga yajja Bobi n'alopa ani atamanya byagwawo abalamuzi lwe beerumba buli omu n'awalampa munneewe kintu ekyo kyategeeza ebintu ebingi era meseji n'evaayo ekoni n'alumba ekoni site ne tugyesunga yasirwaza fenazimula tulabye ne Uganda ey'okuzannyirako Magufuli n'ajjaafa yagaana omuggalo mu Tanzania yali amumyuka kwe kumuddira mbigere Suluhu n'ajjalonda ekyapa mmanyage Supuriani Kizito n'ajjaafa n'ajja te Nakasujja yaliko waroyesha Haji Katongole yaliko wa UTODA ne Bishop Kaggwa bw'atyo n'azikira Trafiki polisi ekyusa olugoye mutunzi waalwo njagala mulabe sente za nabbanji okutambuza ebigere masimu g'abana kubaako makukukyajinga na mwana wa muzaata alinnya akatale yatwala ku rusumu nange yansoona kukkakkana ku bafupi bw'atyo n'ajevuna kyekyavaako kika okunyoka ennyo asimu eyali DPC w'ensangi maama yatakulumba n'amasasi batuuze b'omukyengera eno tawuni kanso twagala bwenkanya yatwalwawa omwaka ogwo kasenyanku gubadde mwaka gwa katubagiro omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli sigira munewe bubomu bomu nabone bujja bwekyanga paramenti CPS bala ya digida ne mu swift basa okure Masaka yebwakira nze nawe byantabula oluvannyuma lw'okukwatisa abangi era n'abangi okulugulamu obulamu nga sheka kireve katereke gyentwala namasole suza o naye olumbe byemuke yandeka mbulumi Allah kusanyiwa ebyasoba mwana tu DJ Emma gwe wumula mirembe mulo ikukwa nyononere nyumba nasiba bejenti bange n'abakuba nali nonde bwankeera ku bwa mmeeya ikuku gyoli nkutumidde nnyo omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli Edigalungwa wangulwa hikirema kaluluke ensi ye Zambia n'ewuuma mesava mu Barcelona bakatalunya amatama ne bakiro gazizika enkondo Brad Crotty Rokechi n'amunona yenyogera ye ripooti y'omusawo Jacob Zuma mukwata n'asibibwa abasawusi ne beesala akajegere Covid second wave n'alumba kesezi ne zirinnyanga we zasanze yene Ruth Aceng ebizimbe by'ozimbye eno gavumenti y'abavubi nkambwe ennyo pulezidenti wa Guinea Alpha Conde Batuze besi mama becha wa Nebe iwa kungudo na bakazi Ya wunzi gente baji kwanze rusu Idris ebi nazawa Echa mtu wala kufronti chansobera Bintu vyo kwere galege bia nobu sasi Mutabaniwe ya fugati adi mugenzoli Chagulanyi idie muzinde yo Amunda videka mugambe yenunula Kewe chiteso chachengera mwana tu Okumunu nulambu wambe mayari atu de Nwanze mwere vyo Chikundu Ibrahimu kutumide nyo Nabira na chinji ne janati Wangara maguru nyondo Mwaka kwa 2021 Kasasiro ya sukamuli Mwaka kwa 2021 Kasasiro ya sukamuli